sida wariyaha kulaha leh ee magaalada Canberra ee wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in hay'adda ANRA aysan ahayn hay'ad argagixiso isla markaasna hay'addan ay laf dhabar u ahayd gargaarka qaramada midoobay ee falastiiniyiinta ee Qasa ee macluusha qarka u saaran. Horaantii bishan ayaa dalka Canada iyo midowga Yurub waxa ay ku dhawaaqeen in sidoo kaleeto yar ay dib u ambaqaadayaan kharashaadka ay siin jireen hay-addaasi, hase ahaatee dowladda Mareykanka oo haatan lacagta ugu badan siisay hay-adda ayaa sii wada hakadkii ay gelisay kharashaadkii ay ugu deeqdatay hay-adda ANRA. Wong ayaa u sheegtay wariyaasha inay ku qaaday baaris lagu sameeyey hay-adda kadib eedihii loo soo jeediyey.
The nature of these allegations warranted an immediate and appropriate response.
Waxay tiri miisaanka iyo dabeecadda eedahan ayaa u baahnaa jawaab degdeg ah oo aan ka bixino, laakiin talada ugu wanaagsan ee aan hadda ka hereyno hay-adda arrintan ku lugta leh iyo sharciyaqaanada dowladda Australia ayaa ah in hay-adda ANRA aysan ahayn hay-ad argagixiso isla markaasna lacagta canshuur bixiyayaasha reer Australia aysan gacan qaldan ku dhacaynin. Ambaqaadka dalka Australia ee gargaarkii hay-addan uu sii jiray ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli Australia lagu dhaleecaynayo in ay la noqotay dal ku gallo ay siisay dad falastiiniyiin ah oo kasoo cararay colaadda Qasa. macluumaad laga helay wasaaradda arrimaha gudaha ee Australia ayaa waxa ay sheegayaan in Australia ay dal ku gallo ku meel gaar ah siisay 2,273 falastiiniyiin ah oo dad eheladooda ahi ay Australia joogaan intii u dhexeysay 7 October iyo 6 February. Isla xilligan waxaa dal ku gallada kuwaasi la midka ahi la siiyey dad ka badan 2,400 oo Israa'iiliyiina. Dadku oo oranaya arrimaha qaxootiga iyo seguruutida ayaa sheegay in qaar ka mid a falastiiniyiinta fiisayaasha la siiyey lagala noqday iyadoo dowladda ay u cuskatay arrimo gaar ah. Waxaa kale oo dowladdu ay ka gaabsatay inay sheegto tirada dadka ay dalku galada kala noqotay. Dowladda Australia ayaa waxay daafacday go-aanadeeda iyadoo sheegtay in diidmada dalku galada lagu sareeyey arrimo la xiriira ammaanka. Afiyaan u hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ee Australia oo la yiraahdo Claire O'Neill ayaa waxay sheegtay in dowladda ay xaq u leedahay bixinta diidmada iyo la noqoshada dalku galada marka ay duruufuhu isbedelaan. Laakiin Adam Bennett, hogaamiyaha xisbiga Greens Party, ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta ABC ee dalka Australia in dadka soo codsaday dalku galada gaar ahaan falastiiniyiinta loola dhaqmay si aan xaq ahayn.
What Labor is saying is that people's visas are being cancelled because Labor does not know how long the Labor-backed invasion of Gaza will last.
Xisbiga Labor-ka ee talada haya waxa uu noo sheegayaa in dadka dalku galada lagala noqday sababtoo ah in aanay hubin inta uu socon doono duulaanka ay taageersan yihiin ee Israa'iil ay ku hayso Qasa, sidaas ayna dadkaasi ay ugu diidayaan in ay dalkan soo galaan. Waxaasi waa bini'aadminimo ka bax iyo arxan darro. Dowladda Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay isdaafacdo kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday bishii Oktoobar ee sanadkii tegey. Xukuumadda Canberra ayaa waxay u ololeysaa halka helista 2 dowladood oo Falastiin iyo Israa'iil ah oo ku wada nool si nabad ah lehna xuduud caalamku aqoonsan yahay.